Ya. The land is in a damn sea.
Hey, yo, Kenny.
Oh, tell him my heart. If you don't run away, I tell him my neck. If you don't run away, I tell him my head. If you don't run away, I tell him my stomach. If you don't run away, I tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, why? Tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, why? Baby, kuna kitu kwambie, chungo sini chukie, mami lo. Ati melele uwe na mie, wasini kimbie, no kifozi kwa na mie, mami lo. Oh mami lo, oh mami lo. Oh mami lo, oh mami lo. Oh mami lo, oh mami lo, oh mami lo. Tell him my heart, if you don't go nowhere, I tell him my neck. If you don't go nowhere, I tell him my head. If you don't go nowhere, sione kawaida. Achana na mabisho, wasija kantwalo. Nitazunguka kote wendo wangu mamilo. Mamilo, mamilo, mamilo. Weka ndolo baba. Mpe salam, salum dangote. Asalimi eti alama yusude. Watoto alindi, awasini watoto atimo south. Watoto kusini tunafujo. Wachinu chikano wangu kuchema kusoboja. Soho Vanjivane mbanko sema kuyeja. Yeje Toto wadogo analetia mikogo. Nguoza kuwazima na analeta shobo. Shobo Toto wadogo analetia mikogo. Nguoza kuwazima na analeta shobo. Sisabali ya mjini we kudanga. Sisabali ya mjini we kudanga. We mlefu we mfupi dada danga. We weupe we weusi baba danga. Danga danga na ukipata gonjo ngeke nalo. Danga danga na ukipata homo ngeke nayo. Danga danga na kibidi usikwe kwa babayo. Usikwe kwa babayo. Akisema besho I love you baby. Sema tena besho I love you baby. Say baby to the sun, sun is on ya. Tuende tena besho I love you baby. Say baby to the sun, sun is on ya. Once again, msanii mkubwa, wasalimu watoto for nation, more business. Mbwa mwitu OG, OG.